mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwemu basuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga kuri mikro muri kumwe nanjye Edi Rwema. Guhera kuri uyu wa kane mu Rwanda hatangijwe ku mugaragaro umuryango w'abanyamakuru b'abanyarwanda uharanira iterambere rirambye. Utangijwe nyuma y'imyaka hafi ibiri abanyamakuru bo mu bitangazamakuru bitandukanye bafashe icyemezo cyo kwishyira hamwe mu rwego rwo kwifasha no gufasha abanyarwanda muri rusange kugera ku iterambere rirambye. Mu byo bateganya gukora harimo gutanga ubufasha n'ubujyanama ku banyamakuru bakizamuka n'abakiri bato muri uyu mwuga. Mu rwego rwo kugerageza gusobanukirwa neza icyo uyu muryango uzakora, twatumiye bamwe mu bawutangije. Kuri telefoni turi kumwe na Celeste Ntawirema, uyu akaba ari vice president n'umuvugizi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye. Bwana Ntawirema, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane di, nishimiye kubana nawe.
Ndi kumwe kandi na Vestine Ryumugabe, uyu akaba ari umunyamuryango w'irishyira hamwe cyangwa se umuryango w'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye. Vestine Ryumugabe, nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya kawe ku Ijwi rya Amerika, wakoze kwitabira iki kiganiro.
Urashimiye cyane Edi.
Reka duhere kuri Celeste Ntawirema. Mu magambo make cyane gerageza utubwire uyu muryango utangira cyangwa se mutekereza kuwushinga, mwari mugamije iki, ese intego zawo ni izihe?
Murakoze cyane. Uyu muryango twawushinje tukabije kugira ngo duteze imbere cyangwa se dutange ubujyanama ku banyamakuru bakiri batoya n'abanyamakuru bagitangira umwuga, ndetse no kugira ngo dufashe abanyarwanda muri rusange kugira ngo bamenye neza amahame agenga uburenganzira bwo kubona amakuru no kugira access ku makuru, no kugira ngo dufashe leta y'u Rwanda, igihugu cyacu aho umuryango wacu ukorera, kugira ngo ubashe kugera ku iterambere rirambye aho isi yose yerekeje ku cyerekezo cya 2030 cyane na SDGs program. Niyo mpamvu twashinze uyu muryango.
Ubusanzwe mwebwe ubwanyu muri abanyamakuru cyangwa se mugamije gufasha abanyamakuru gusa?
Yego, ubusanzwe ni ukuvuga ngo uyu muryango ubundi ugizwe n'abanyamakuru batandukanye bakorera ibitangazamakuru bitandukanye bikorera mu Rwanda n'abakorera mu bikorera ku rwego mpuzamahanga. Rero nyuma yo kubona ko umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda hari aho umaze kugera, hari naho tubona ushaka kugera, navuga nk'umukiri mu gihe tutangiza umuryango tunagiye dusanga hari nk'abanyamakuru biga itangazamakuru mu Rwanda barangiza ntibakora itangazamakuru. Ikindi twabonye ni uko hari abanyamakuru ba navuga batasobanukiwe neza ibyo kuburyo harimo abiga ugasanga bararangije batangira no gukora akazi bakora ugasanga nta nyungu bakuramo. Turavuga rero reka dukore umuryango tubashyigikire mu buryo bwo kubafasha mu buryo bwo kubongerera ubwenge kuri gahunda nta ku buryo umugore itangazamakuru mu Rwanda uri buze kujya ku kindi kiciro kirenze icyo wari urimo muri iki gihe.
Vestina Ryumugabe, wowe uri umunyamuryango usanzwe muri uyu muryango w'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye, ujya gufata icyemezo cyo kwinjira muri uwo muryango, niki cyabiguteye? Ese inyungu ubona uzakura muri uyu muryango nizi?
Urakoze cyane. Ese nanjye nkuko bivuze ndi umunyamuryango, njya gufata icyemezo cyo kujya muri uyu muryango. Ndi umunyamakuru nanjye, na nifuje kwifatanya na bagenzi banjye mu gitekerezo, turagihuza. Nimba nanjye byamfasha nk'umuntu usanzwe ari umunyamakuru, ariko noneho nanjye nkumva ukurikije icyo umuryango wari ugamije, watangiye ugamije, ndavuga nti nanjye reka njyemo ndebe ko nanjye nzagira uruhare mu kugira ngo mfashe. Noneho mwabyumvise nk'uko Celeste amaze kubivuga ko ahanini tushaka gufasha itangazamakuru gutera imbere, noneho duhereye kuri ba bandi bato bakinjira mu itangazamakuru. Nanjye rero naravuze nti reka njyemo noneho ndebe ko nafasha abari munsi yanjye kugira ngo bazazamuke neza, binjire mu itangazamakuru mu by'ukuri bazi iryo ari ryo, kandi babashe gutanga umusaruro ugaragara mu itangazamakuru. Iyo tuvuga gufasha abanyamakuru ni ugufasha abatoya bashaka kuza mu itangazamakuru, tukabafasha tubaha amahugurwa, tukabereka uko itangazamakuru rikorwa. Harimo n'ababari kuvuga ngo bagiye mu itangazamakuru ariko noneho batazi uburyo rikorwamo cyangwa batararisobanukirwa neza. Twe icyo tugamije nk'abanyamuryango ni ukubabigisha, ariko noneho tukanabafasha kugira ngo ibyo tubigishije birusheho nabo kubagirira akamaro, tubereka ni gutya itangazamakuru rikora. Hari uburyo butandukanye tubyifashisha, tuzajya mu bigo by'amashuri birumvikana. Niba ari ibigo by'amashuri, nufata umwana muto ukiri secondaire, hari ama media club yabagamo muri secondaire, ayo ntakibamo. Aho rero turashaka kongera kuyabyutsa, noneho tukaba ariyo duheramo. Hari ababakunda itangazamakuru cyangwa yumva abanyamakuru bavuga ati nayo nzaba umunyamakuru, ariko atarasobanukirwa n'ibyo bintu. Iyo bihereye muri za media club arumva agasobanukirwa akarushaho kubikunda. Ndaho tuzagenda duhera tukabafasha, tukagenda tubazamuka babikunde kurushaho, ariko bazi n'uburyo bagomba kubikoramo. Ntabwo ari aho gusa, tuzagera mu bigo bindi na za kaminuza biri mu itangazamakuru turushaho kubafasha.
Umuntu yakwibaza ese ubwo ngubwo ntimurimo kugerageza gukora akazi ubusanzwe gakorwa n'ishuri ry'itangazamakuru mu Rwanda cyangwa se n'ibindi bigo bihugura abanyamakuru?
Ntabwo tuvuze ngo tuje gukuraho wenda ibyari biriho, hari n'ibindi bisanzwe bihugura abanyamakuru nk'uko ubivuze, ariko noneho twe tuje gufatanya n'abo ngabo, ariko tukazarushaho noneho umwihariko wacu tuzamanuka tujye kuri ba bandi bato. Abo bandi bajyaga muri abo banyamakuru bamaze kubaka izina, niko twabivuga, noneho bakabafasha, ariko n'ubundi bashobora kuba abanyamakuru. Twe tuzahera hasi, icyo tuvuje ni uguhera hasi, kubaka ubushobozi noneho guhereye hasi muri ba bandi babyiyumvamo bakiri batoya batarubaka izina, aho niho tuzahera. Ariko ntabwo bikwiye ko tuje gusimbura ba bandi, tuje gufatanya nabo ariko tukagira ku karusho.
Celeste Ntawirema, iyo mutangije umuryango nk'uyu mugerageza gushakisha ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo, ibyo byo byose bwo ibyo bibazo bigomba kuba bihari. Gerageza utunyuriremo nka bimwe mu bibazo abo banyamakuru muvuga bahura nabyo, cyane cyane abinjira mu mwuga bushyashya batarubaka ayo mazina nk'uko mubivuga.
Ibibazo abanyamakuru bahura nabyo mu by'ukuri bavuga ko ari ibibazo bihera muri mutima w'itangazamakuru. Ubundi tumenyereye ko umugabo w'itangazamakuru nk'uko bisanzwe ugira amategeko awugenga, noneho ugasanga nk'ikibazo cya mbere kiri mu Rwanda
ibijyanye no n'amategeko abagenga amategeko agenga uburyo amakuru abonwamo uburyo amakuru atangazwamo noneho hanyuma hakazamo n'ikibazo cy'amikoro no kuvuga ngo abanyamakuru binjira mu mwuga mu Rwanda nk'uko mugenzi wanjye bivuze nuko hari nk'abanyamakuru bivuze usanga bamaze kubaka izina nk'umuntu ugasanga ibitangazamakuru bizwi mu Rwanda harimo ibitangazamakuru runaka bimaze igihe nini ugasanga abanyamakuru bakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda basa nk'aho ari bamwe utangazamakuru runaka akakivaho akajya ku kindi akakivaho akajya ku kindi none ugasanga wa munyamakuru mushya uvuye muri univeriti ntabonye akazi bigatuma ava mu mwuga w'itangazamakuru kuvuga ngo ikibazo cy'akazi mu itangazamakuru kirahari uretse ko wenda ibitangazamakuru bikiri bikeya ariko harimo ikibazo cy'akazi ni ukuvuga ngo tuzasobanura ikibazo cy'amategeko ku banyamakuru dushakira abanyamakuru akazi ikindi noneho ni ukubasobanurira abanyamakuru muri rusange b'itangazamakuru rya hano muri Afurika usanga abanyamakuru benshi bari mu kintu cyo ku umunyamakuru agatangira gukora akazi ke ugasanga ageze imbere umwuga we umunyamakuru agasanga awuhindiyemo politiki ugasanga abanyamakuru benshi dukunda kugira hano muri Afurika cyangwa se n'abanyamakuru navuga mu cyiciro wenda cy'imyaka itanu ishize cyangwa imyaka icumi ishize tubona ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ni abanyamakuru mu by'ukuri usanga ugasanga amateka y'abaranze batangiye bakora itangazamakuru ariko bagasoza bagiye muri politiki rero tuzigisha n'urubyiruko kumenya gutandukanya itangazamakuru ry'umwuga no kuba umunyapolitiki kwinjira muri politiki aho tubabwira abanyamakuru ko nibo tunabigisha ko ureka abanyapolitiki bakore politiki ku itangazamakuru rifitiye abanyarwanda akamaro ku itangazamakuru rifitiye igihugu akamaro ikindi ibindi bibazo birimo mu itangazamakuru ibijyanye navuga ni nk'ireme itangazamakuru navuga wenda aho usanga nk'abanyamakuru arajya kwiga ariko ntabone ubushobozi bwo kwicara tuvuge navuga nk'urugero reka bane nafate nk'ibinyamakuru n'ibinyamakuru gikomeye mu Rwanda navuga wenda kizwi acya nka The New Times ntabwo umwana w'umutere ashobora kuzaga cyangwa gukora muri The New Times ako kanya bisaba kugira ngo uwo mwana abanze akire skills rero umuryango wacu dufite niyo gahunda yo gufata abanyamakuru tukabashyira uko umugenzi abivuze tukajya hasi tukamushyira muri studio akamenya gutangaza amakuru akamenya newsroom ni iki none arimo no gufasha abanyamakuru kumenya ko newsroom igomba kuba independent donc aho umunyamakuru agomba kwigenga agomba gutangaza amakuru ku nyungu z'abanyarwanda ku nyungu z'abatuye isi adashingiye ku nyungu z'undi muntu runaka ku buryo bw'itangazamakuru ry'umwuga ngira ngo ni bimwe mu bintu mu byo tuzareka ariko ni bindi wenda mugenzi wanjye ntabwo bivuze ariko tuvuge mbere n'iki akarabu ni ikintu abanyarwanda bakundaga cyane nk'ubu mu ishuri kubera ko abanyarwanda bakunda information abanyarwanda bakeneye information ariko noneho abanyarwanda information babona ziratandukanye dufite gahunda yo kugira ngo abanyarwanda ubu barabona amakuru kubera leta yashyize investment muri ikoranabuhanga fiber optic ziri ahantu hose ikoranabuhanga ziragira ahantu hose buri munyarwanda afite telefoni buri munyarwanda arabasha kwaccessinga YouTube arabasha kwaccessinga imbuga zitandukanye bivuze ngo rero harimo ikibazo niba abanyarwanda batagize ikintu bigishwa kumenya kubona ya amakuru y'ingenzi ni ayahe abanyamakuru batoya amakuru batangaza naya ubu igihangano maso ni YouTube abantu bose abanyamakuru arabyuka ati njye kuri YouTube nange nangire gutangaza ibyo nakora ugasanga rero ibyo tuzigisha ndimo kwigisha eki nyirizina z'itangazamakuru ku buryo abanyamakuru bakora umwuga wa kinyamwuga ngira ngo nibyo ngibyo tuzigisha abanyamakuru hehe
wari ukomoje ku kibazo kijyanye n'amikoro ndetse no kuba umunyamakuru yakwigenga mu kazi turaza kubigarukaho mu kanya gato ariko Vestine ry'umugabe kuri ibyo bibazo abanyamakuru bakinjira mu mwuga mugenzi wawe yarakomojeho wowe hari ibindi ubona abanyamakuru bakiri bato cyangwa se abinjira mu mwuga bahura nabyo
ikindi nakongeraho mu byose rete yaravuze ikibazo kindi gihari hari mu Rwanda kuko ab'igitsina gore mbari kuvuga mu kujya mu itangazamakuru icyo kintu nacyo cyo dushaka nacyo kugira zagaruka cyane abana b'abakobwa kwitabira itangazamakuru ariko noneho bakanagira bakanagaragaza ibitekerezo byabo kuko ari ukuntu umukobwa cyangwa umugore aba ari mu itangazamakuru dufate nk'urugero nka kumwe mwagiye nko kuri Shirdi cyangwa mwagiye gutara amakuru agatekereza ko ba bahungu aribo babaza ikibazo akitinya akumva aho ntashobora kwirukura ngo abaze ikibazo cye kandi agishyike ibyo rero byose mu kujya kumanuka handi tugahera hasi tukajya no muri ba banyamakuru bandi ariko noneho bakizamuka batarubaka izina tuzabyibandaho dushishikariza ab'igitsina gore kumva ko itangazamakuru umugabo akora n'umugore yasohora kuko umubare uracyari hasi w'abagore bakora mu itangazamakuru kandi nabo siko batabizi siko batabyumva siko batabishaka ariko urabona ko bakitinya cyane kandi nibo bafite ibyo byakubaka ari ukugenda agakora itangazamakuru mu bice bitandukanye twe tuzabafasha kujya muri ibyo bice bitandukanye niba ari mu buhinzi ni gute nafasha umuhinzi utera imbere ngeze itangazamakuru ese namukorera iki abose tuzagenda tujyamo turebe muri edikasiyo cyangwa mu burezi ko nakoramo iki nk'umunyamakuru nafasha iki abari mu burezi mu gutera imbere ibyo byose rero tuzajya twibandaho cyane cyane ariko dushyira kandi nabivuga n'igitsina gore kumvisha abagore ko mu itangazamakuru nabo bakenewe kandi bagira uruhare rugaragara mu kubaka igihugu kugira ngo kive hano kigere hano bagishe ibitekerezo binyuze mu byo baba bafite bitinya gutanga
hanyuma se nko kuri izo nzitizi wari ukomojeho zijyanye n'abagore bitinya cyangwa se batajya mu mwuga n'abagiye mu mwuga ugasanga uko kwitinya kurimo wowe byakubayeho cyo mubona cyahinduka ni iki
njyewe nakuze yenda nkunda itangazamakuru ariko bwambere byanze bikunze buri wese bwambere iyo ugiye mu kintu abanza gutinya akagira gute ariko urwego ngezeho ntabwo nkiri wa muntu uvuga ngo ntabwo nabaza ikibazo cyanjye ntabwo nagenda ngo mpezante ngo ngende nyobore inama runaka ngire gute kuko ndi umugore numva kubwo kubwanjye ni gute se ikintu yakora ikintu gihewe Vestine ntagikora nagishobora kuko hari ubumenyi ngo afite nanjye hari ubwo afite ariko twafatanye tukajya ku kintu runaka ndamuha ibyo afite nawe ampa ibyo afite twumvikanye ubwo rero ntabwo bwa mbere nibwo ntagize ubwoba ndi kugera kuri mikoro bwa mbere ariko narabikundaga kandi nkumva ko nanjye hari uruhare nagira nkumva rero nka bagenzi banjye nicyo nkunda kuvuga nkumva ko ntabwo nishimira kumva kubona umunyamakuru w'igitsina gore ugitinye uvuga ngo jyewe ntabwo nayobora igitangazamakuru jyewe ntabwo najya ku rwego runaka oya uba numva ko ishyiremo ko ubishoboye kandi ugomba kubigeraho ukurikije ubumenyi ufite n'icyo utazi ushobora kubaza kandi ukakimenya
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Hanyuma Vestina itangaza makuru muri iyi minsi riragenda rihinduka mwakomoje kubijyanye n'abantu bakoresha za YouTube hari abantu benshi basigaye bajya kuri izo mbuga bakigaragaza ko ari abanyamakuru ariko mu byukuri batarakoze uwo mwuga ndetse batarawize iyo murebye ibyo bintu byose uko birimo guhinduka uko ikoranabuhanga rigenda rihinduka waruvuze ko wakunze itangazamakuru ukiri umuto Ese ubona abantu bagishishikare cyangwa se abana bato cyangwa se abagore n'abakobwa bagishishikare kuba abanyamakuru cyane cyane ko bigaragara nkaho ishusho y'itangazamakuru ikomeje kugenda ihinduka
Nubwo itangazamakuru risigaye rikorerwa ahubwo ku ahantu hatandukanye henshi ariko mu byukuri mu byo uyu muryango wacu nabyo uzarebaho ibyo nabyo birimo hari uburyo rikugira gukuru sinzi niba nabyita ngo babiri kubyita ko wenda mu kajagari cyangwa ugasanga umuntu arabyutse njyewe ndumva nakora ikintu runaka ikintu runaka ngiye kuri YouTube ngiyeye yose kuga itangazamakuru mu by'ukuri ni itangazamakuru ari gukora ibyo akora arabizi cyangwa ni ugupfa kugendera mu kigare ngo ngiyumvisemo ngiye gukora ibi nafashe kwishyiraho nanditse ibintu nabyukishinze igitangazamakuru runaka mu by'ukuri icyo kintu kuri ubu nacyo tuzakirebaho dufashe ba bantu niba wumva ushaka kugera ku gushinga igitangazamakuru cyawe ganza utekereze na ya mahame agenga umwuga w'itangazamakuru uba ariyo ugenderamo ubashe kubaka cya gitangazamakuru cyawe cyemewe kimeze neza kandi gikora ibintu biri mu murongo ariko noneho kigamije gufasha iki abaturage kizabateza imbere rero nk'uko ibona kuri ubu ngubu mbona mu by'ukuri ibitangazamakuru bisa n'ibyabaye byinshi hari ibyo twemera nk'ibitangazamakuru hari n'ibyo wabona wibaze iki ni igitangazamakuru ukabona biravangavanze mu by'ukuri aho rero niho hakeneye kugira abantu ko bashyiramo imbaraga kugira ngo barebe uko bayobora bya bitekerezo ngiye kuvuga ko yanze bayobora bya bitekerezo ya wa muntu wiyumvamo ko ashaka gushinga igitangazamakuru ariko noneho amenye uburyo kizakoramo n'uburyo n'amahame kigenga
Celeste wa urabibona ute
bo yewe uko mbibona uko mbibona urebye ndabibona bishingiye ku navuga ko abantu benshi baturavuga bati itangazamakuru irihemba abantu uko batajya bivuga ngira ngo nyinjira mu mwuga abantu baravuga batangazamakuru irihemba itangazamakuru libamo kiki urabona kugira ngo ubashe kugira akantu ubona ku itangazamakuru ugomba kuba wabo ntabwo inkuru ishobora kwandikwa nta kintu cyabanje gutangwa ugasanga itangazamakuru mu by'ukuri abagande ni babivuga ngo ni agatogo yabaye nk'agatogo kuko urasanga abantu biyita abanyamakuru batatize itangazamakuru urasanga abantu biyita abanyamakuru badakoresha ethics itangazamakuru ubwo rero icyo kibazo ngira ngo ni n'ikibazo gikomeye kuko ni ikibazo navuga ku rwego rw'itangazamakuru byica umwuga w'itangazamakuru ndetse bigatuma ku rwego mpuzamahanga abakurikirana hafi itangazamakuru bavuga ko mu Rwanda itangazamakuru ntabwo rikora neza kuko riravangikiranyije ubwo rero icyo ni ikibazo numva ko ngira ngo inzego za leta zari zatangiye kukikoraho nerukaho numvaga RMC Rwanda Media Commission yavugaga ko ishaka gusaba abanyamakuru umuntu wese ushinga YouTube cyana akabanza akabisabira uburenganzira cyangwa se akagira gusabaza kubihagarika kubera ko amategeko agenga
ufunguza account kuri YouTube cyangwa Gmail account ni umuntu kugitike nta ruhare rubisobanura neza mu mategeko, ariko ni ikibazo navuga gihangayikishije igihugu cy'u Rwanda. Nkasanga rero nk'uko umugenzi abivuze gukemuka nuko tuzigisha abantu yego, tugataya amahugurwa, tugasobanurira abantu. Noneho usanga kubera n'iterambere rikuza ryihuta, buri muntu wese yifuza gutanga amakuru, kuko urebye nko ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp usanga buri muntu yasharinze cyangwa cyasangisha abantu ibyo yiriwemo, ibyo yabonye, harimo ugasanga umwakiye no yasharinze n'amakuru adafitiye gusobanura. Kubona nk'umuntu yasharinze tuvuge ibintu bya ekonomi bigana muri za biliyoni z'amafaranga ariko nta bumenyi afite. Ugasanga rero mu Rwanda harimo ikibazo cya information mu buryo zigera ku bantu, mu buryo abantu bazikereya bazikora, mu buryo bazandika, mu buryo bazi publishinga. Ugasanga rero icyo ni ikibazo, kandi akaba ari no mpamvu umuryango wacu uhari kugira ngo uzakemure bimwe muri ibyo bibazo twamaze kubona byugarije itangazamakuru cyane nk'icyo cya YouTube n'abanyamakuru babura akazi cyangwa se bava mu kazi kubera kutagira abavugira ngo babone akazi bakore ibyo bize.
Akenshi wigeze kubikomozaho kare uvuga ikibazo kijyanye na mikoro ndetse n'abanyamakuru bisanga bari zitangazamakuru ariko ntibarikomeze, cyangwa se ugasanga bamwe barigiyemo nk'inzira yo kubageza ku kindi kintu bifuzaga kugeraho. Ahanini ipfunda ahanini ni ku mikoro, ni ku bushobozi. Hari icyo muzakora mu muryango wanyu kugira ngo ayo mikoro mu bitangazamakuru aboneke, abanyamakuru bahembwe neza, hanyuma babe bakura neza ako kazi badategereje ko umuntu abaha agahimbaza musiki kugira ngo inkuru zabo zibe zatambo?
Yego cyane, nibyo Edi, kuko bimwe mu byo tuzakora urabona ibisanzwe mu buzima busanzwe bw'igihugu. Buri gihe imishahara y'abakozi irongerwa iyo abakozi bakoze neza. Ugasanga rero bimwe mu byo tuzakora cyane nuko tunashimira ko dufite abafatanyabikorwa muri poroje yacu. Dufite poroje tuzakorana na Rwanda Governance Board RGB, turimo turakorana na Rwanda Commission, Rwanda Media Commission, turakorana na Media High Council wetu komisha shize ngira ngo isange yaseshwe. Ariko icyo tugamije ku bijyanye no guhindura ubuzima bw'abanyamakuru ni no kureba ku kijyanye na SDGs program. Niba Leta y'u Rwanda ishaka gutera imbere kandi ngira ngo ni nako bimeze, nuko hari ukorohereza abanyamakuru. Nibyo Leta y'u Rwanda yasinye itegeko riha abanyamakuru uburenganzira ku makuru mu 2013. Noneho itegeko rirahari, ryose hari ibimaze gukorwa, itegeko rimaze gusinywa, hakaba ni ibiteganya gukorwa. Tugasanga rero ku muryango wacu harimo kureba nyuma itegeko rimaze gusinywa hakozwe ibiki mu banyamakuru, ngira ngo hari ripoti zimaze gusohoka. Nk'ubu hari ripoti imwe yasohowe n'abanyarwanda bamwe bitwa bikasobanukirwa, ivuga kuri access kuri promotion mu Rwanda. Ngira ngo hari amakuru menshi turibuze kwifashisha kugira ngo tumenye neza abanyamakuru uko bari basanzwe babayeho. Hari ibyo tuzi nk'uko turi abanyamakuru, ariko noneho ikibazo cy'umushahara w'abanyamakuru ni ikintu navuga cyo kwigwaho. Navuga umunyamakuru kuko ni urwego rugira akamaro mu kuyobora igihugu, kumenyesha abaturage, aho bavuga ko urwego rw'amakuru rw'itangazamakuru ushobora kuza mu nzego enye zikomeye ziyobora igihugu, kubera ko ni ukumenyesha amakuru. U Rwanda ni igihugu kimwe cyifuza ko abanyarwanda bamenya, batera imbere, abanyarwanda bamenya icyo Leta igamije kubakorera. Nkumva rero Leta natwe n'abanyarwanda muri rusange tuzabikora ku buryo umwuga w'itangazamakuru uzagira umushahara umfatizo, umushahara mwiza, umushahara ugenga itangazamakuru ku rwego rundi. Ibyo bikazaca cyakavuyo ka giti cyangwa se yandonki yakwa mu gutangaza makuru ikindi gihari nuko mbona ko nanone nabanyamakuru babikora by'umwuga by'umwuga kuko usanga ari nk'abanyamakuru hakirimo cya kintu cyo gusanga nk'umunyamakuru wenda ntabwo nakivuga uko nyibona niba uri umunyamakuru ukaba uri umunyamakuru ukora igitangazamakuru kigenga cyangwa igitangazamakuru cya leta yego nibyo kuvuga uko ubona ibintu ariko buryo uri umunyamakuru tuvuga ukabona abanyapolitike babiri barimo barahangana nk'ibyo tujya tubona ukabona uri umunyamakuru abanyapolitike babiri barimo barahangana ukajyamo hagati ukabona umunyamakuru agiyemo hagati y'abanyapolitike babiri atangiye kuzana regima ugasanga uruhande rumwe abogamiyemo bumva rero ko itangazamakuru by'umwuga ni ukumenya ko itangazamakuru ryigenga rikorera abaturage ku nyungu rusange nkumva rero twebwe umuryango wacu RCD hamwe na leta hamwe n'inzego zibishinzwe tuzakomeza gukemura ibyo bibazo by'inzitizi cyane byakomeje kwigaragaza kurenza ibindi
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ariko Celeste ukurikije uko itangazamakuru mu Rwanda rihagaze umuntu yavuga ko umubare munini w'ibitangazamakuru mu Rwanda ni ibitangazamakuru by'abikorera ku giti cyabo bimwe nari musanga bigoranye kugira ngo mube mwabategeka haba gushiraho uwo mushahara fatizo ku bakozi ugasanga rero bihitiramo uko bahemba abakozi babo bakurikije ubushobozi n'uburyo bafite icyo gihe se mubona icyo kibazo cy'uburyo kizashoboka mu gihe mudafite ubushobozi bwo kuba mwategeka ibyo bigo gushyiraho iyo mishahara fatizo ku banyamakuru
icyo ni ikibazo cyiza Eddie ariko nk'uko bigaragara niba ubu urebye icyegeranyo reka wenda njye nkubwire njye mfite imyaka 37 mu myaka 37 mfite iyo ndebye generation cyangwa se abantu turi mu myaka imwe noneho ukabona abantu mu myaka yanjye turi kumwe hari abantu byibuze 30 bari gukoresha YouTube batize itangazamakuru kandi n'ibyo batangaza tuzi ko itangazamakuru rigomba kuba ritangazamakuru afitiye inyungu abaturage cyangwa se afitiye inyungu abagezweho ayo makuru rero nkumva ko igihe navuga ko aricyo gihe kugira ngo na leta nayo ikorane ibyo bitangazamakuru niba guhaye cyangwa cyo gushinga itangazamakuru cyo gushinga igitangazamakuru mu Rwanda wabivuze ko ari n'itangazamakuru byinshi ugafata igitangazamakuru ngira ngo nabo bashyireho standard yo kuvuga ngo umuntu ashinze itangazamakuru mu Rwanda ariko ndaho dore standard y'itangazamakuru uriho gushinga itangazamakuru ejo mu gitondo ejo rikaba rya senyuze ushinga televiziyo ejo mu gitondo ufasha abakozi bavuye ibyo bakoragamo baraje basinya amasezerano ejo urasenye uragiye ugasanga navuga ko icyo kintu cyo kugira ngo umuntu wiremo w'itangazamakuru mu bijyanye n'umushahara mu bijyanye n'inzego z'abikorera n'itangazamakuru ryikorera byangwa ngo leta n'inzego bikorana bamenye noneho ese umuntu w'itangazamakuru mu Rwanda uravuka ugeze aho ugeze turasanga umunyamakuru agomba guhembwa amafaranga niba dushyiraho ibiciro by'umunyamakuru urunaka cyangwa se dushyiraho ibiciro by'ibindi bicuruzwa bindi mu buryo runaka itangazamakuru tumaze kubona ko ryedika rifasha abanyarwanda rifite icyo rigeraho reka naryo turigenere icyiciro ngira ngo ibintu bizakomeza kuganirwaho ariko numva ko ni ibintu nanasaba mboneho nanasabe leta izabishyire mu bikorwa kuko bigaragaza ko itangazamakuru mu Rwanda mu myaka nyuma yaho Jenoside yakorewe Abatutsi yumije mu cyumba cy'1994 irangiye ubona ko itangazamakuru ryagize uruhare runini cyane kubaka ibyagezweho guhumuriza abanyarwanda gufasha abamukerarugendo kuza gusura igihugu gufasha abantu guhumurirwa kumva ko igihugu gifite umutekano rero itangazamakuru communication access to information byatumye abanyarwanda babasha kwiyubaka babasha kugira umutuzo nkumva rero leta yakabishingiyeho kugira ngo ibyubake nanone bikomeze bikomere kugira ngo non information ni ikomeze igende neza kuko tumaze kumenya ko dushingiye ku mateka y'u Rwanda tuzi ko itangazamakuru hari igihe ryerekana ko byageze kwivanga mu bibazo bya politiki aho abanyamakuru benshi bagiye banagira n'uruhare mu gutwara ubuzima bw'abantu benshi tukabona rero ibyo ntabwo ari ibintu bikwiye ahubwo tubona ko ari ibintu leta yagashyizemo imbaraga kugira ngo itangazamakuru girireme noneho duce ka kavuyo k'abanyamakuru babijyamo batabizi
Vestina wowe kuri icyo kibazo kijyanye n'ubushobozi n'amikoro ukibona ute cyane cyane ko mwagaragaje ko abana bakiri bato cyangwa se abanyamakuru bagitangira umwuga kenshi na kenshi badashobora kuwinjiramo ariko nanone ugasanga hari na bamwe bemera ko banakorera ubuntu kugira ngo binjire muri uwo mwuga icyo gihe ibyo ngibyo byo ntibyaba bituma n'ubwo bushobozi bakabaye bakeneye batabubona kuko abakoresha basanga bashobora kubakoresha batanabahembye
Eti urakoze ikijyanye n'ubushobozi bwo hanini cyane kuvugwa nk'uko ariko seleta bivuze ntabwo mu by'ukuri umuntu nawe agira uruhare mu iterambere rye kugira ngo noneho abashe no kwiyubaka ngo niba wamenye ikintu runaka ufite n'ubushobozi ubumenyi bwo kugikora uzaba wizemo uko ugomba kubyaza inyungu cya kintu wakoze niba nk'uko yabivuze hari ubuvugizi buzatuma ngo n'abo banyamakuru bagende bagera ku rwego runaka no kuzahera muri cya gihe cyatambukijwe abanyamakuru ni ba bantu bakenye ni ba bantu bameze uku nguko bameze uku nguko noneho ni umwanya mwiza wo kugira ngo ufate bya bintu byawe uzi na bwa bumenyi noneho niba ugiye gukora igikorwa runaka urakora ariko nk'uko mu rugero niba mwishyize hamwe muri abanyamakuru mukavuga ngo tugiye gukora ikintu runaka ariko intego yacu ni iyi n'iyi n'iyi nkatwe ntabwo tuzavuga ngo ni uguharanira inyungu zacu bwite duharanira inyungu z'abantu z'abaturage n'abo banyamakuru bakiri batoya ariko icyo tuzagenda twe tubafasha ni ukubanza kumwubakamo ko nubwe na ubwe yakwiteza imbere ku giti cye yagira uruhare mu iterambere rye noneho ku bijyanye na kwa kuvuga ngo umukoresha wawe ngo yaguhaye ngo umushahara mukeya umushahara ungana gutya ni byo seleta yagiye avugaho ko hazagenda hakorwa ubuvugizi mu by'ukuri b'abanyamakuru nabo bakava ku rwego runaka bagafatwa nk'abandi bantu navuga ngo bari kuri uru rwego nabo ariko nk'uko bagira uruhare ntabwo ari bagize ariko nubu baracyarugira bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu mu kubaka igihugu mu bikorwa runaka bitandukanye niba ari abaturage bafasha abaturage ariko bafatanya na leta tuzi ko ari ubutegetsi bwa kane nk'uko dukunze kubivuga seta yabigarutseho ariko noneho nabo ubwabo bagatera imbere nabo byabanje kubasurukaho hanyuma na bwa buvugizi cyangwa no kuvuga ngo leta yabafashije ariko babanje kwifasha bo ubwabo ka kajagari nigacika kuko niba harimo akavuyo umuntu runaka atazi ngo ikinda gishyiraho cyangwa iki kiragenda gutyo uku nguku umuntu iyo afite ubumenyi kandi akamenya n'uburyo butwaramo akamenya n'igihe agomba kubikorera n'ikintu runaka bizamugezaho ntabwo bitinda kumwereka ko hari umusaruro kandi na bwa buvugizi bugakomeza bugakorwa noneho agahabwa ishimwe mu by'ukuri cyangwa se akazi ke akabona ko kamuteza imbere
Vestire gusa ikibazo mfite ni uko ibyo bibazo nkuko mubivuga nkuko mubigaragaza ni bibazo byakomeje kugarukwaho kenshi mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, ikibazo kijyanye n'amikoro, ikibazo kijyanye no guhemba neza abakozi, kubafata neza. Nkigisha muzanye mubona agishobora kuzahindura uko ibintu byifashe muri iki gihe ni nk'ikihe?
Twebwe icyo navuga ngo tugiye kuzana, ntabwo tugiye kuvuga ngo tuje noneho nk'uko nabivuze, ntabwo tuje guharanira inyungu zacu. Icyo ngiye kuvuga, twebwe icyo tugamije nk'umuryango wacu mbari wo ngarukaho ni inyungu z'abaturage cyangwa z'abo banyamakuru, ariko noneho ubwabo tukabahera handi hatoya. Filipe yigeze kubigarukaho avuga ko abo banyamakuru mu by'ukuri ni umwereka icyo akora ukamufasha, nawe ubwo azabasha kwiteza imbere. Ntabwo azajya tubwe niba ari igitangazamakuru, akenshi hari n'abakurikiza ko bahembwa make, ugasanga akoze ibinyuranyije za giti cyangwa n'iyo ruswa ikaba yanaziramo, wenda bavuga ati iyo nkuru yigire gutya ndabigenza uku nguku. Ariko mu by'ukuri naba yamenye ngo ese ni ayahe mahame cyangwa ni iki umugore w'itangazamakuru ugomba kugenderaho n'ayo mategeko agenga umugore w'itangazamakuru? Ndakeka ko ntabwo azajya muri bya bindi bitandukanye n'umurongo w'itangazamakuru, ariko kandi nawe bizamuteza imbere. Ntabwo azagenda avuga ngo noneho ndashaka ibyo ariko kanya, kuko azaba azi ngo umugore w'itangazamakuru ugenda n'ibi ngibi, azanyurwa n'ibyo abashije kubona kandi abikuye muri gahunda afite.
Celeste, hari icyo wongeraho kugashya muzanye gashobora kuzafasha guhindura yaba imitekerereze cyangwa se imikorere y'ibigo by'itangazamakuru cyangwa se imitekerereze y'abayobozi b'ibitangazamakuru kugira ngo barusheho gufata neza abakozi babo?
Yego, eti nibyo agashya tuzanye na agashya kumvikana, kubera ko nicyo navuze, Leta y'u Rwanda igihe ishyiramo amahame yo guteza imbere ikoranabuhanga, icyo gihe ni urugendo rukomeye navuga rugoye, kuko ikoranabuhanga risaba ibintu byinshi, risaba ibintu byinshi ikoranabuhanga. Bimwe mu byo risaba harimo kugenzura amakuru, harimo kandi na rya tegeko twavuze ryatowe riha abantu uburenganzira bw'amakuru. Ugasanga rero agafatuzanye harimo no kwibutsa Leta y'u Rwanda hari investment yashyizwe muri tekinoloji, hari investment ubu mu bihugu byinshi. Mu Rwanda ni kimwe mu bihugu ubasha kwaccessinga imbuga nkoranyambaga zose. Hari ibihugu bimwe ku isi tubasha kubona mu makuru. U Rwanda rero navuga ko kuba harimo tekinoloji yihuta, kuba ari igihugu gifite tekinoloji mu buryo bwa foundation, gushyira fibre optics mu buri karere, buri murenge ukagira interineti, abanyarwanda bafite amakuru menshi ahagije, bivuga ngo babona amakuru n'ayandi y'ubumyi uko nabivuga. Rero twe muryango wacu ariho tusa no kugira ngo dufashe n'abanyarwanda kumenya amakuru mubona n'ayahe, arabazanira iki, arabageza kuki, iterambere ry'amakuru mubona n'ayahe. Umva rero ni igihe navuga umuryango wacu ushe mu gihe u Rwanda ruri guhangana n'ingaruka zo kunywa iterambere ry'ikoranabuhanga rimaze kugera ku cyiciro cyiza, aho noneho usanga Leta ubu hari n'ibyaha byinshi ihangayikishijwe nabyo byasurutse kuba abanyarwanda bafite access kuri information. Ugasanga abanyarwanda benshi ugasanga nk'ubu n'ibyaha rekamfatemo urugero, wenda nk'abasonza ibyaha bimaze igihe biza mu nkiko z'u Rwanda bimwe na bimwe, usanga harimo ibyaha bishingiye ko abantu batangaje amakuru banyuze kuri za kwishyiri za tekinoloji, ntawabishyuje. Ibyo bakoze ni ibintu biri furi biri akisesi gusa. Ubwo rero ugasanga gukomeza gukorana na Leta inama uburyo ihangana n'ibijyanye na communication n'ibijyanye n'access, kuko mukuru rero hari menshi kugira ngo Leta ikomeze kuzira amakuru gukorana n'inzego zose by'amakuru agize. Icyo nabasaza nyuma kindi tuzane nuko tudahe cya kintu cyo gufata tumenyere ku itangazamakuru ubundi akenshi usanga abantu bavuga ngo itangazamakuru byo muri Afurika ngo bakarinenga ugasanga ugasanga birakwiye ko umunyamakuru w'umunyarwanda yakoreka itangazamakuru mpuzamahanga rero urumva ko bimwe muri dufite n'abanyamakuru bo mu Rwanda nk'uko umugenzi wanjye yabivuze tukabona umugore ukoreye itangazamakuru tukabona umunyarwanda uhagarariye itangazamakuru mpuzamahanga tukabona umunyarwanda ndetse tukabona n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ryahuye n'indi miryango mpuzamahanga kuko usanga itangazamakuru ryo mu Rwanda nta miryango mpuzamahanga duhuriramo usanga hakiri imiryango myinshi myinshi ifite ibyo yakageze ku itangazamakuru ry'u Rwanda ariko usanga itangazamakuru ry'u Rwanda ritarageraho ubwo nicyo kibazo niba ari ubushobozi niba ari ukutabimenya akaba ari nacyo mvuga ko umuryango wacu uze gukuramo kugira ngo bibe kiriya ko itangazamakuru rigomba kuba ribona amakuru yose ikindi navuga ni uko twifuza ko Leta igere ku organization kwibuka itangazamakuru tugomba kuvuga ngo twifuza ko tuzaganira nabo nk'ubuvugizi kugira ngo itangazamakuru ku nyungu z'abanyarwanda izageze ku banyarwanda iterambere rirambye ndumva ari ibyo ngibyose.
Urakoze Celeste. Gusa icyo nakwibutsa abakurikiye Ijwi rya Amerika ni uko muteganya ko kuri uyu wa kane tariki ya 25 aribwo ibikorwa byanyu nyirizina bizatangira. Ese murateganya gukora iki kuri uwo munsi?
Murakoze cyane. Ni kuri uwo munsi ni ukuvuga ngo umuryango wacu kuko twabivuze watangiye mu 2019 noneho guhera saa yine za mu gitondo ubwo ni isaha y'i Kigali niko tuzashyira ku mugaragaro n'umuryango tugasobanura byimbitse abanyarwanda icyo umuryango ari cyo. Tunashimire Ijwi rya Amerika kuba mwadufashije kugira ngo n'abanyarwanda bumve ibyo dutekereza. Rero ibyo tuzereka abanyarwanda ni ukubereka icyo ari cyo no kubasobanurira neza itegeko riho abanyarwanda uburenganzira bw'amakuru kugira ngo abanyarwanda benshi bakunze bakunda kwibaza amakuru amakuru ndetse amakuru nayabona gute nanditse izina ndashaka guhindura amazina. Navuga ko itegeko riha abanyarwanda uburenganzira ku makuru abenshi barasobanurirwa ejo nibyo tuzasobanura dusobanure inyungu z'umuryango dusobanurire abanyamuryango bashya ndetse tuzanasobanura n'intego za 2023 z'umuryango za UN ndetse na government nyinshi zo kugira ngo ibihugu byubake iterambere rirambye hagamije gufasha ubuzima bwa muntu muri rusange.
Vestine Ryumugabe, mwavuze ko ahari n'ikingenzi ari ukugerageza kugira inama itangazamakuru kugira ngo ribe rya kwiyubaka. Murateganya kubihera ryari nk'intego zanyu za vuba cyane mwifuza kuba mwagezeho ni nk'izihe?
Urakoze cyane Edi. Ni byo koko nk'uko mugenzi wanjye Celeste amaze kubivuga ibikorwa byacu tuzabimurika ejo nibwo tuzatangira kwerekana umuryango wacu ugatangira gukora. Birumvikana ko umuryango uzaba utangiye gukora n'ubundi nubwo wakoraga ariko noneho kuva ku munsi w'ejo murabizi turi mu gihe cya COVID-19 guhuza abantu ntago biremerwa mu Rwanda. Inama zose ndetse n'ibindi bikorwa ahanini bikunze gukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu byo rero duteganya ni ukuzagenda dukora inama zitandukanye tugapanga uburyo noneho mu gihe runaka ni ingamba nizoroshywa noneho turere n'utundi bikaba byahura hanyuma kuba abantu barenze bangahe bahura bagakora inama ibyo nibyemerwa uburenganzira bwatanzwe kubera ingamba za COVID-19 tuzamanuka noneho duhere muri bya bigo by'amashuri tugende tuganirize b'abana tuhashinga ama media club noneho bazamuke tubigishe tubakundisha itangazamakuru tujye no muri ba banyamakuru bakirangiza na kaminuza no muri kaminuza tujyemo naho twongere tubaganirize hanyuma tubakundisha itangazamakuru tugende tubasobanurira no muri ba baturage naho tuzajyamo mu turere anatandukanye tugende tubasobanurire nk'uko Celeste yarabivuze hari amakuru bumva ariko ntabwo bazi se ayo amakuru nyayo ni ayahe ni iki nkuye gukuramo ni iki nkuye gufata muri aya makuru mba nahawe ese ngiyewe mfite uburenganzira noneho bwo kutangaza ya makuru ngiyewe nange nemerewe kugira icyo mvuga ese nge ni iki noneho bangomba leta ngomba cyangwa se ni iki nkuba kumenya ku bigendanye na n'ibivugwa ibyo byose mu gihe ingamba zizaba zorohejwe za COVID-19 tuzatangira noneho tumanuke tugema ariko ntabwo ubuza ngo turicaye tuyokomeza dukore twifashishije ikoranabuhanga dukore ibikorwa bitandukanye n'abanyamuryango n'abandi banyamuryango tuzakira bashya ariko tugenda dukoresha ikoranabuhanga mu gihe tugitegereje ko izo ngamba zoroshywa aho byakunda nabwo ntabwo byatubuza gukora twifashishije iryo koranabuhanga.
Hanyuma Vestine uri umunyamakuru mugenzi wawe Celeste nawe ni umunyamakuru wari ukomoje kuri iki cyorezo cya COVID-19 cyateye isi cyagiye kigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abatuye isi ariko n'itangazamakuru ntago ryasizwe mu Rwanda nk'ingaruka mubona iki cyorezo cyagize ku itangazamakuru ni nk'izihe amasomo mukuyemo kugira ngo ubutaha habaye icyorezo nk'iki cyangwa se ikindi kintu cyatuma abantu batajya ku mirimo yabo ni nka yahe
urakoze cyane cyane itangazamakuru naryo ntago ryagura ingaruka za COVID-19 ubu icyo navuga wenda isomo rikomeye cyane twabonye ko umuntu ashobora gukomere ntabwo watekerezaga ko we munyamakuru nkanjye ishobora gukora nkakora ndi mu rugo kandi nkaza gutangaza ibyo nakoze cyangwa nkakora itangaza nkakomeza nkakora nubwo twenda ntabwo twahagaze ariko hari abagiye bakorera mu rugo kandi bagakomeza akazi kabo muri mu itangazamakuru natwe twabonye ko ikoranabuhanga ari ikintu gikomeye cyane burya ikoranabuhanga ryakoreshejwe neza twabonye ko dushobora kuribyaza umusaruro ushobora kuba wakora itangazamakuru ufashije ikoranabuhanga ariko wabirebye neza atari ubikora mu kajagari ukarikoresha neza bishobora kuguha kakazi kawe ko gakora.
Celeste wagerageza ukunganira Vestine kuri icyo kibazo cy'ingaruka za COVID ku itangazamakuru.
Yego, itangazamakuru byagize ingaruka nyinshi kandi icya mbere nuko itangazamakuru ry'u Rwanda ukuntu byari byubatse ni itangazamakuru navuga ryari ryubatse mu buryo buri traditional cyane amakuru akeneye amakuru agera ku bantu ni itangazamakuru ryubatse ku buryo buri traditional. Ubu rero ikintu navuga COVID yigishije ku bijyanye n'itangazamakuru ibibazo byo ni byinshi bitangazamakuru bimwe byarafunze bitangazamakuru bimwe byanabuze akazi ubwo rero ugasanga ikintu navuga twe twigiye muri rusange ni uko havuyemo ibibazo by'uko itangazamakuru ryabuze akazi ikindi COVID yatumye abantu batangaza amakuru atari adafite ireme ry'umwuga kubona umunyamakuru biriwe bicaye mu rugo ariko bafasha amakuru bazanya ahantu hadafite gihamya cyangwa atagize bakagira bavuga ko COVID yateye ibintu byinshi ariko yatumye itangazamakuru mu Rwanda tugira ikintu cyo kwimakaza ikoranabuhanga numva ko ni nacyo umuryango wacu ufite aho dufite umufatanyabikorwa uri guteganya kudufasha gukora application abantu bajya baboneraho amakuru nabyita ni nka all in one ibitangazamakuru bitandukanye aho tuzakora n'amasomero n'ibitangazamakuru bitandukanye tukajya dushyira amakuru neza bitewe abanyarwanda bakagira access kuri application bakabona ayo makuru ngira ngo nicyo kibazo nicyo kintu tubona tuza COVID yateye dushaka gukemura yo kuvuga ngo dukore ikoranabuhanga riha abanyarwanda amakuru binyuze muri cya nimwe mu bitangazamakuru bitandukanye ngira ngo ni icyo navuga ikindi byo COVID yishe byinshi nk'uko byumva ibikorwa byacu byahagaze turi guteganya gukoresha ikoranabuhanga gusa ikindi ngira ngo ni uko COVID yatumye abantu bamwe babanyije mu ikoranabuhanga abantu nka fake journalist niho nabyita abanyamakuru ba pirate binjiye bituma abantu bashobora gukunda gusoma navuga ko ni igihe kimwe cyo kugira ngo kiduhereze twe nk'abanyarwanda tumenye ko abantu bakunze amakuru bakoresha ikoranabuhanga cyane buri wese afite smartphone buri wese abasha kubona interineti noneho twabikoraho ku buryo bizagira iterambere rirambye ryo mubwira ko tuzakora dufite gahunda yo gukora iyi application yo guhuza amakuru abanyarwanda babona kugira ngo
abagereho asukuye afite ubuziranenge kandi amakuru agamije iterambere rirambye nk'uko izina ry'umuryango wacu ribivuga ko duharanira iterambere rirambye.
Mu gusoza mwakomoje ku kibazo kijyanye n'amakuru nyayo y'ukuri anogeye abakurikira ibiganiro byanyu cyangwa se ibyo abanyamakuru mu Rwanda bandika, ariko kenshi na kenshi iyo ngiranye ibiganiro n'abanyamakuru bo mu Rwanda abakurikira Ijwi rya Amerika kenshi bakunze kugaruka ku kibazo kijyanye n'uko nta nkuru zicukumbuye zikunze kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda, ugasanga abanyamakuru bita hanini ku nkuru zoroshye aho kugira ngo bacukumbura bimwe mu bibazo bishobora kuba bibangamiye cyangwa se byibasiye abanyarwanda. Icyo cyo muragiteganya kuzakigaho no gufasha abanyamakuru kugira ngo bajye bagera kuri izo nkuru zicukumbuye?
Yego Edi, nibyo kuko ubundi amakuru acukumbuye nabyo ubumenye. Ukuvuga ngo abanyamakuru mu Rwanda dusite arimo akora inkuru zicukumbuye cyane kandi barimo noneho ugasanga kubera abanyarwanda usanga inkuru zacu nyinshi zikunze kuba ari inkuru zikiriro ko ugasanga ni inkuru ishingiye ku banyarwanda gusa, ugasanga abanyamakuru benshi aporofitira muri ako kavuyo agafata inkuru akayandika uko yiboneye kubera ko azi ko ari iy'abanyarwanda gusa nta wundi muntu uzayibona kuko iri mu Kinyarwanda. Icyo rero ni ikintu navuga cy'ireme ry'itangazamakuru, aye nacyo navuga gihangayikishije ubu ngubu leta kimwe sinareta sina Rwanda gusa ni na Afurika yose. Rero mu byo duteganya gukora kuri iki kintu ni uko mu mahugurwa yacu duteganya mu buvugizi duteganya no kwigisha abanyarwanda. Niyo mpamvu mugenzi bivuze ko itangazamakuru ryo hasi nidukorana naryo ributa kwigisha bari abana bato kumenya neza itangazamakuru bimera gutye. Noneho ngira ngo ubwo hari n'abakora inkuru zoroshye kubera ko ntacyo babonye cyangwa se ari inkuru idafite ubusobanuro cyangwa se ari inkuru nta kintu bamuhaye niko navuga, ugasanga rero twe kwigisha abantu ikindi ni uko aminetike minisiteri y'uburezi kugira ngo ni nabyo tuzavugana nabo bimwe n'umuvugizi bwo kumenya ese nimushyizeho ingengabihe uburyo abanyamakuru biga akava muri univerisite y'u Rwanda azakora mu kigo itangazamakuru, ugasanga rero ubwo buziranenge bw'inkuru zacukumbuye buterwa n'ubumenyi buterwa n'ubunebwe butebwa n'ubushobozi nanone bo budahagije kugira ngo umuntu ajye gukora inkuru ihagije, aribyo tuzakomeza gukora tugahindura mu itangazamakuru mu Rwanda kandi nacyo dushije imbere cyane cyane kurenza ibindi byose.
Celeste Ntawirema uri vice perezida ukaba n'umuvugizi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye, nagira ngo ngushimire akanya wahaye Ijwi rya Amerika kandi mbifuriza amahirwe muri urwo rugendo rushyashya mutangiye rwo kugerageza guhindura imikorere y'itangazamakuru no gufasha itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wakoze cyane.
Wakoze cyane Edi, namwe ndabashimiye Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane. Wakoze kutwakira.
Nshimire na Vestine Ryumugabe, uyu ni umunyamakuru akaba n'umunyamuryango w'iri huriro ry'abanyamakuru b'abanyarwanda baharanira iterambere rirambye. Vestine Ryumugabe nawe ndamushimiye cyane, yakoze cyane. Shimire kandi namwe inshuti mwari muteze amatwi ikiganiro muri Isanga cya none. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Yabaye isubizo cyacu mugukera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu, yo yabaye isubizo cyacu. Shiriza, icyo tukona
ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo